The garden killer.
I want a man, want a man, want a man,
want
a man.
Hello.
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 Hey, yo, Kenny.
She have dala na penda sifa. Itoto kuviba na nisha. Yako kuwa meoa, lakini atuli na mke wake. Uyu mupe, uyu muruke. Wazee ndio mambo yake. Mchana bonge la she, lakini usiku yupo kitamba cheupe. She na mchongo, mkufunzi kwa uongo. Badala ya tasibi mfukona na tembe ya damkongo. Yani she kama she, lakini kimboka na ito pede she. Oya uwanja wa viti uku, she dula na chumba chake maze. Anafuruga wa umini, anachanganya kama nini. Mara ana ubiridini, mara kapiga picha na smartijini. Yani she kama she, yani she kama she. Yani she kama she, eh, eh. Yani she kama she. Yani she kama she, eh. Yani she kama she.
As you know,
she amdala. She amdala. She, she, she.
Yani kuna muda nishe, kuna muda nichosi. Ni mtu wa dini lakini mda wa zola yuko gesi na totosi. Oya, mesikia, mtaa wa pili shakafumani wa katika vuta ni kuvute, kajitundika dela kakimbia.
Naomba kiberiti, naomba kiberiti, naomba kiberiti. Nimchome, nimchome, nimchome.
Pia za kitonga, chedula zilimponza. Pia za kitonga, chedula zilimponza. Amu mwachipita mbo, amu mwachipita. Amu mwachipita mbo, amu mwachipita.
Basi shikamo, ushikamo, ushikamo, ushikamo. Lunjelo